beat. Sisi ya mafalate nani wale wajanja ubeno ufala pelekea watu wako na ukiwana zako kutakemewa kama pepo kukuzima tasunima kama gari ya moto na mandomu na matezi tashika baka moro zikishika tutaseka kama kurino kwa kegosho pangua pangua pango funua funua mambo tingiza tingiza zigo shikisha shikisha joto pangua pangua pango funua funua mambo tingiza tingiza zigo shikisha shikisha joto
misi baboy nimekana mizi ya masha dakatha kama zero za mambicho zikishika mangoko wanatekwa shika yako na murio piga kuni tekenya murio peleka tekenya peleka tekenya.
Purchase your tracks today.
Pangua, pangua, pango. Funua, funua, mambo. Tingiza, tingiza, zigo. Shikisha, shikisha, joto. Pangua, pangua, pango. Funua, funua, mambo. Tingiza, tingiza, zigo. Shikisha, shikisha, joto.
Zungushie, ah, zungushie. Zungushie, ah, zungushie. Turn it down, turn it down, turn it down. Vile ni vajonta kushika takudaraki ungangu kawe ni mtaro mina kutema kama jingjing.
Purchase your tracks today.
Pangua pangua pango. Funua funua mambo. Tingiza tingiza zigo. Shikisha shikisha joto. Pangua pangua pango. Funua funua mambo. Tingiza tingiza zigo. Shikisha shikisha joto.
Kama famous tunawaroga chafua rarua pangua chezea irasa chezea kani kiwaifa shikisha flag yo kebo rarua
pangua pangua pango funua funua mambo tingiza tingiza zigo shikisha shikisha joto pangua pangua pango funua funua mambo tingiza tingiza zigo shikisha shikisha joto.
Purchase your tracks today.